straight from the music house.
Brand new flavor. Basie,
Asela.
Nine flavor.
Boss.
Baby, now we change.
Now we change.
My baby, now we change.
Now we change.
Baby, now we change. Ichinja kwa bula bula niwe zesko
ukushimanga ni zesko hata niwe zesko ukushimanga ni zesko.
Sometimes dengiri la mo ushefi futuka ikala bachalo. Relationship ya mamudi limonga wanzo sha limota wanzo sesheko ukulaka nokulwa efyo twa ikalila my lover. No more kissing, no more touching, my baby no more hugging, no more loving. Baby na uchinja,
na uchinja.
My baby now uchinja,
now uchinja.
Baby now uchinja,
now uchinja.
If you want if you now uchinja,
now uchinja.
Apa no mama na vengi ama kissing na madue. Apa no mba na mudi yobe ichinja kwa bula bula
uchinja.
Niwe zesko ukushimanga ni zesko hata niwe zesko ukushimanga ni zesko.
Taimu tebo wa mpele madale iyako kwa tamo tatu nishijitana injo mudio veta ya bastebo.
Ulachinja, ulachinja.
Taimu tebo fume ya pusana.
Ulachinja, ulachinja.
Chimona zesko temwa pusana awe chimona zesko.
Wanjasha, 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 wanjasha.
Baby na uchinja,
na uchinja.
My baby na uchinja,
na uchinja.
Baby na uchinja,
na uchinja.
Kesi wani fina uchinja. Ichinja kwa bula bula
na uchinja.
Niwe zesko ukushimanga ni zesko hata niwe zesko ukushimanga ni zesko.
Yapa mazi
uje lijiji temu iko chesta la velefi baby. Itago kupapa tila kukunye.
Baby na uchinja,
na uchinja.
My baby na uchinja,
na uchinja.
Baby na uchinja,
na uchinja.
If you want if you na uchinja,
na uchinja.
Apa no mama na vengi ama kissing na madue. Apa no mba na mudi yobe ichinja kwa bula bula
na uchinja.
Niwe zesko ukushimanga ni zesko hata niwe zesko ukushimanga ni zesko.
Big ups to all the DJs supporting Z.
Zambian music. Ah, Bashala.
Shimonezesco.
Sounds.
We live on to promotions. I'm a team ya kalamba.
Prodigy. No limits.
Kapiri, kapiri. DJ Set. Beko, beko.
Nine flavor.
Crew G. Miraji Malifa. Nengomba.
Beats by Beezy.